It's a Lamborghini vibe.
Yeah. Oh, man, a bad man.
SOS. Big pimpin' in the building.
Yeah. You know. Yeah. Nimepona we mtoto mzuri kama umesukuma mlevi. Mimi kohoi kwa komisi jiwezi. Takupa love na takupa malezi. We. Nimepona we mtoto mzuri kisa penzi lako ni heavy. Na kuona clear kila saa nikimedi. Na kaza belt cause you driving me crazy. We. Kwa mufti tabasamu shani ua. Nafsi ukaichukua kama vile unanijua. Imedula usha ichanganya shailipua. Bebe lama bebe wendo bebe la kishua. Tenda we mabasi niokote. Ila usiende zako minataka tuwe wote. Bebe usiende lote. Sema mintafanya useme ulalala. Mintafanya useme ulalala. Mintafanya useme ulalalalalalalalalalala.
Nilikuona hiyo siku ulikuwa wapi bamburi mwisho. Nilisema lazima tufike mwisho. Takukata vizuri kama kisu. Na utajua mini mnoma mastingo. Mastingo, my baby. All these outfits got me going so crazy. Got me thinking should I make her my lady. If she really wanna give me a baby.
Miss International, so I do real things. And I appreciate you treat me like a real king. And I appreciate you moving like a real queen. We just Isis and Osiris waiting for our horse. As we waiting for the chorus. So then tell me bring it back. Baby, I just want you to come around and throw it back. Or we can go and just jump up in daddy's Cadillac. And I'll be loving the way you give me loving in my lap.
La la la, tafanya useme, ula la la, mintafanya useme, ula la 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 la. Amintafanya useme, ula la la, tafanya useme, ula la la, mintafanya useme, ula la 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 la.
Singishansu ngushia uno. Baby kwenye bedi napenda ya komiguno. Ulala, siunipe bila kipimo. Katika ni kama tie uno. For real till I die, baby ntasikuwa na wewe. January to December usini alche mwenyewe. Umegianta kwenye kichu, umetimba kwenye medula. Ilu ndanda ukitikisa mtoto na bonge la chura. Sometime kwa washikaji nikifika. Nauliza stories zake, she so fine, pretty. Penda tawasimu lake, naitwa nani? Simnipe namba zake, mama sita Aisha. Slow down nikupate. Unanipa fura, akila na pokona. Muni nisha tuna, saki pull up na mazuna. So baby leo ni eke siri. Leo na kudu, zile things I do. Karibia kwenye bedi, unanukia perfume. I just wanna be with you.
Ulalala, mintafanya useme. Ulalala, mintafanya useme. Ulalala, mintafanya useme. Ulalala.